Hlobo zasepokothweni molweni bethuna ndiyabhotisa apho nikhoyo nobusimamele nobusibukele wamkelekile kule nkqubo yesithathu apho sithetha kuyo ngee-wills sikhatshwe ngabakwa-Capital Legacy bona bazingcaphephe kwimiba yamafa ne-wills. Bethuna sesigqibezela nje sithe masibuye sibethelele kule ndawo yokubana siyazi uba sinabantu ebomini bethu ezifemelini kwiintsapho zethu abanezidingo ezingafaniyo nezabanye. Imizekelo endizayenza mithathu. Owokuqala, kaloku siyabazi babakhona abantu abangaphoswayo tu uyisele. Ngoku uzawuthi xa ushiya zonke izinto kubo uthi mabathini, ucinga uba bazawujika indlela ebebeqhele ukwenza ngayo ngoku usele ungekho kodwa abebezithanda ii-sales usekhona. Kube khona abakhubazeke ezingqondweni nasemizimbeni. Bona ekuzawuthi nokuba uba ngabantwana ngoku sebegqithile kwiminyaka eyi-18 angeke bakwazi ukuzihoyela iimali nezinto zawubashiyela zona. Uzawuthini ke ngabo? Kube khona nabanye mhlawumbi abangenalo ulwazi okanye isakhono ngemali abathanda izinto ezifana nokudovola, ukugemlisha ukutsho. Ndizama ukuthi bethunana, spouses, children and beneficiaries with special need kufuneka sicinge nzulu ngabo ukuba xa sele singekho bazawuthini na, sibaplanele kakuhle na, sizazi ukubana indlela ezikhoyo zokubahoya sizisebenzisile na xa sihlela siplanisa sihleli nawo basicebisayo ngezimali. Usacinga njalo ke ngaba bantu ndithe banezidingo ezingafani nezabanye, kusafuneka ucingele into yokokubana ngoobani nozabahlebela uba ziphi iimpepha zakho, iphi ifayile yakho. Phofu ndiyathemba sawuyenzile ifayile leyo okanye ke uba ukayenzi xa ugqiba usimamela apha uzawuphakama uyoyenza. Funeka ucinge ngabantu aba ozawubafaka kwiwili yakho, ozawubabhala ukuba babe nendima nenxaxheba abayidlalayo. Ndiza kwenzela umzekelo ngomntu ozohoya abantwana. La mntu isiNgesi esithi yi-guardian. Uyazazi yena ubana umlindele uba kungathi gqithi uba abe yi-guardian yabantwana bakho. Ithetha ukuthini loo nto leyo ebomini bakhe? Uzawuhlala nabo okanye uzawungena nje kwizinto ze-administration? Kwaye ngumntu ozalana naye na kuba kaloku kwezinye iifemeli akusekho bantu ngelishwa. Okanye oyena mntu wena oqonda uba uyamthemba ngumntu mhlawumbi osisihlobo sakho esisenyongweni, hayi umntu ozalana naye ngokwegazi. Sewuyicingile ke ukubana loo nto leyo uzawuyivelela kanjani na? Sewuthethile nabo? Kwaye ngumntu onesifuba na lo mntu uzawukumshiya nolu xanduva kwakunye nale ndima yokudlala? Kuba kaloku akukho nto engabambi ngathi ibe ngumntu lona ozawuthi xa uthetha izinto zakho naye ahambe ezipapasha okanye akujikele azisebenzise ngokusaphilayo okanye xa sele ungekho ngohlobo wena obungethandi ngalo. Balekile ke into yobana siqhubeka sincokola nje sithetha ngezisombululo, sithetha ngeendlela, sicebisa indlela ozobhala ngayo uba uyicinge into yokokubana kubani na othembakeleyo ozawukwazi izinto zakho ozibhalileyo kwakunye nendima yena azawuthi awuyidlale xa selungekho. Kanti ke wena utshatileyo uyayazi uhlobo lomtshato wakho ukubana luyichaphazela kanjani le nto uyihlelileyo uyibhalileyo kwiwili yakho. Kuba kaloku xa ndikwenzela umzekelo, oye wayobhalisa pha kwamantye uyaziwa uba ubhalise in community, out of community, iyaziwa indaba ye-accrual. Kodwa wena utshate umtshato wesiNtu apho isithembu sivumelekileyo, uyayazi uba le ndlela otshate ngayo ingena kanjani kule nto ibhalileyo, akho nto izawubangela ingxabano okanye ingadibani iyondelelane umtshato nale nto uyibhalileyo kwiwili yakho. Zanintsi ezi zinto ubaba lwazithethayo, ndiyakuva nobuyatsha kukhoyo. Isithini ke isombululo? Ingasiso into yokuqala i-trust isombululo esinokukunceda kuba kaloku into emnandi nge-trust yinto yokokubana ungayiqala ngoku usaphilayo. Uthi uqokelela uthenga imihlaba, ubeka imali, uinvesta, uthenga izindlu, uzazi into bana kwangoku usaphilayo. Zonke ezo zinto zenzeka egameni le trust. Oyaziyo into yokubana wena uyisebenzisela ukuba ubutyebi obu ubukhulisayo buhlale bulapha kusapho lwakho. Futhi ngoku usaphilayo uyakwazi uba uchonge uba ngubani onesihlalo apha kule trust. Kuba kaloku uzawube ubhalile injongo yakho yokuba uyiqale le trust yeyokwenzani. Le trust yeyokugcina ubutyebi ngoku usekhoyo kwaye ikwaye uba xa sele ungekho igade ubani nobani nobani. Igade esasazalwane sakho singakwazi ukuphatha kakuhle imali, igade mhlawumbi umuntu okhubazekileyo apha efemelini, igade nazawuba besakhasa bebancinci bengekafiki kwi-18 bengakakwazi kodwa into endizama ukuyicacisa into okokubana yinto le onoyenza ngoku usaphilayo. Igama layo lesilungu ke kuthiwa yi-living trust leyo okwaziyo ukuba uyisebenzise ngoku usekhona kodwa izawusebenziseka naxa sele ungekho kuba uyabhala okokubana yeyantoni na, ngoobani abanezihlalo kwakunye neendima zabo abaza kuzidlala kuyo le living trust. Into yosebenzisa i-trust ke iye ibancede abanye abantu nakwizinto zerhafu, i-tax. Kodwa ke andizungena kwisihloko se-tax okwangoku kuba kaloku sinzulu nayo yenye i-area nje efuna obunye ubuchwepheshe bayo esingabuplenelanga okwangoku. Kodwa ndifuna uyazi nje okokubana unalo ithuba kwangoku lokuba uqale i-living trust ngoku sekhoyo uyibone uba iqhuba kanjani na. Elinye ithuba onalo okanye enye choice onayo indlela onokwenza ngayo yesibini yeyokuthini, yeyokuba ubhale kwiwili yakho into yokokubana endaweni yokuba izinto zishiyileyo zinikwe abantu ngamagama azo kungaqaliswa i-trust xa selungekho ekuthiwa yi-testamentary trust. Kuba kaloku xa uthanda okanye xa ubona ukuba eyakho imeko ivumelana nokubana ngoku sewuqhubeka nendlela owenza ngayo izinto, awusazoqala uthenga izinto apho uzawuqala uzifake kwi-trust. Okanye ngokubona kwakho okokubana xa ubala mhlawumbi apha naphaya kungcono into yoba eyakho i-trust iqalwe selungekho, uyakwazi nokuba ushiye kwiwili yakho ubhalile into okokubana makuqalwe i-trust selungekho, le ndithi yi-testamentary trust, ukwenzela ubana iimfanelo nezidingo zabantu abaneminyaka engekagqithi kwi-18, abantu abakhubazekileyo nabanye bethuna ebenditshilo ndathi kunokwenzeka into okokubana ngokwemfundo, ngokwezakhono nezinye nezinye iimeko akunokwazi uba banikwe iimali zabo esandleni, ibe yile testamentary trust ke ngoku eza ukubahoya bona izidingo zabo. Ungeva ke ngemagama esilungu afana no-providers trust okanye children's trust xa usenza olwakuphando uphiqotha kezi trust ndisendithethe ngazo. Umahluko we-providers trust kwi-children's trust ngowokokubana i-children's trust yeyabantwana abazawuthi xa sebefikile kwiminyaka eyi-18 bakwazi ke ngoku uba banikwe esandleni umthetho sewuvuma. Ukanti i-providers trust yona ukuba ngaba unomntu osele edlulile kwiminyaka eyi-18, umhlolokazi, iqabane okanye omnye umntu apha ekhaya okhubazekile emzimbeni okanye engqondweni, yena ekuzawufuneka noxa iminyaka yakhe edlulile kwi-18 kube khona indlela yokubana iimfanelo zakhe zibonelelwe. Yiyo ke i-providers trust leyo ephantsi kwe-testamentary trust. Bethuna, akho nzima tu ukubana uqale i-trust. Ifana laa nto nokubana ngoku noba ungubani uyakwazi uyoziqalela ikhampani, uyakwazi ukuziqalela i-CC. Nabakwa-Capital Legacy ke abatshaji imali engako, iyafikeleleka noko ukubana ngaba uyabona uba izidingo zakho zingabonaleleka bhetele kwi-trust. Oyenza usaphila, living trust, okanye xa sele ungekho ezawusetyenziselwa abantu abadala kwakunye nabantwana sele ungekho ukuze babonelelwe izidingo zabo. Ndithindi ke ngokubabalwa. Uthini umkhomba ndlela? Itheni into ofuneka ndiyenze kokuqala xa ngiqhubeka kumamela apha? Noba uyazonwa inhloko kukhoyo uyazibuza lo mbuzo. Bethuna zivulekile inbox zethu kuepokothweni kuwo wonke amacece onqibelelwano. Kuba noba andikho apho khoyo yena Capital Legacy unazo ibranches. Okwesibini ukuba ufuna ukuhlaliswa phansi ucetyiswe kuqala nokuba andikho mna apho ukhoyo ndingakwazi ukudibanisa nabantu abasondeleyo apho kuwe. Into balekileyo into kokubana singathuli siqhubeleke nencoko le kuba kaloko amacoco onxibelelwano akholo loo nto epokothweni kuFacebook, Instagram, kuTwitter. Ukuba wena izicendu zethu uzifumana ngeWhatsApp uyayazi WhatsApp line yethu u-072 650 7641. Bene xesha elimnandi.